Spice, your life more than one. I can't believe you, Nala, more than one. Boss, friends, I'm a big hand. Tequila, open it, and that's a color car. Tequila,
okay, double it, what? Wait, blood kid, why be okay? I shall some jet money. Give me any
money. I need you in my life, just like today. He's the sun. Uli fiyon se fiyandi ma bebe be
ma bebe be.
Una kutaka wewe kupezi, una nifly wewe kupezi. Una kutaka wewe kupezi, una nifly wewe kupezi.
Listen. Na kwanza kana make sense, difference, God bless. Japo muni homeless, la kwangwa na sare. Na mikuwa ke city, na mpaga sale. Nobs na nifanya ECS na enda mbale, mbale. Wasotu penda watazani na tania. Weni mtamu kama ziwa na ngine sezi nogeo. Walitaka ni kupush, ni kutupu wa kokote. Kwangu ni kano nooks, utamu wa pipi mate. So ata tu, yani navo kupenda. Natamani kila time ni kupige madenda. Lege lege kamlenda, unapotaka takuenda. Kweli ya Mungu mengi lo nimepata defender. Nitapata tabu endapo nikikukosa. Agizo takacho ajili yako ntalipa. Kwangu ondo wa shaka, unachotaka ntakupa. Ni minye ni mungunye kama imbwa na mfupa. Nini unataka niskupe? Na ukianguka lazima nkokote. Na kukwacha sijui manake. Kamdomo karangi ya tomate mate.
Oh my love, I need you in my life, just like today. Needs the sun. Wetin tewe chanji kwa kaba uli fion se fiandi ma bebe be
ma bebe be.
Una kutaka wewe kupezi, una nifly wewe kupezi. Una kutaka wewe kupezi, una nifly wewe kupezi.
Hey, umwela wa skulu kwa we mtemu iko. Mitava sanga pati na wa mtemu wako. Pano ya fikepa liaba tila kumpele choneka. Bila kuri we mtima owe kumpela. How forever be part of your life. Twaka no chekula no kuwa part of the night future. Yali sukani webo mbona. Parianji mubu sanzo shafiseni webo pona. My love, my love, for your ass my love. My lo, my yo, for your wasu my ya. Manina, mamina, yoseka kukuta. Nshaka venga badiaba sangu shamuka kukuta.
Oh my love, I need you in my life, just like today. He's the sun. Wetin tewe chandi nga kwa kaba uli fion se fiandi ma bebe be
ma bebe be.
Una kutaka wewe kupezi, una nifla.